buzibu, T.O.M. Featuring Brady Kid Uganda. Bra.
Banda Uganda basaba tuwe kume.
Kume.
Mulabirira obulamu bwammwe.